safari yetu ni rahisi, ni kutoka 52 shillings per liter kwa shilingi gapi? 60. Alafu vile waziri amesema tariki 5 mtu apate haki yake on 5th, kwa sababu hata wale watu wanatufugia manyumba wanafuga tariki 5, si wanafugaka tariki 5? Yeah, hii tariki 5 ni mzuri, wale wanalipwa walipwe, wale hawajalipa nyumba wafungiwe. Lakini it is wrong wafuge nyumba tariki 5 na wenye kulipwa hawajafanya nini? Sasa lazima ifunge kwa sababu atalipa na nini? So hii 5th of every month I think is a good date in all aspects. Kila mtu alipwe na afanye nini? Alipe.